This is my prayer. I pray like David that just as a deer pants for the water brooks, so pants my soul after you, Jesus. So pants my soul for you, Jesus. Tamani maskani yako Mungu mwenye enzi. Moyo wako na mwili huu wakulilia, Mungu jua langu kao ya nema na utukufu. Hakuna kitu chema, wewe wawanyima watafutana.